You're listening to the African Music Mix on The Voice of America.
Ganangai ki yachima, the night of fear. And now another song reflecting the views of the African music mix on The Voice of America.
Thank you.
If you are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Reminding you to keep your dial tuned to African Music Mix on the Voice of America.
Woo! Where? The FA. Hala.
Dinamo.
Ichi Suyo. Ayo, G.
kama sijamaliza. Sikiliza kama ni dem, sikiliza kama una swali uliza, hata kama sijamaliza.
Kini, mimi vikwa nini mnakuwa mjamini, yeah. Najua nyea ni mnanguvu zaidi ya sisi. Mwanaume kwa dem ni kama mfupa kwa fisi. Sina nia kubadili maadili, sio nachopinga nye kushikwa maskio, yeah. Sema tu wa mjuu mwimweni, yeah. La leo ntambia, yeah. Tu ila iwe silieni mimi nye nenda kwa kila wiki. Aina mana wanafata tu mziki, mkiwa chachi wanaona hapa lipi. Hata nwe na hela vipi na lungura marafiki. Vijijini ni asili miatisini maskini, zare yao ni pombe na nyingi, yeah. Sasa mbaka lini mtakuwa mnanyanya sika na kuzala ulika au wenye merizika. Wale wa mna haki wala msite bahati. Wewe unadhani wanangu mintali ya nanani? Sema tu wengi wenu ni vicheche, japo sio moto kuna siogo mchezi, yeah.
Kama ni dem sikiliza,
excuse me.
Kama una swali uliza,
uliza me.
Hata kama sijamaliza,
yeah.
Sikiliza, yeah. Kama ni dem sikiliza,
excuse me.
Kama una swali uliza,
uliza me.
Hata kama sijamaliza,
yeah.
Sikiliza.
Mfano mimi sipigi kabisa mtungi, kiacha mabinti sio minele sio mirungi, ila nakosemani nikiwona mnajigonga, yani hadhinu inashuka kimsimamo mnapoyumba. Mekosa nini nachofanya msijamini, au mwalimu wenu kipofu msemo na nyinyi mnaamini. Msichimbe madini sawa, ila sio wote muwafanya kazi ndani. Sababu azipandi son ngumu kwa rubani, ila japo karani na imani haishindikani. Big up kwa mamami wote ambao kompyuta melala kichwani. Sisemi mlee wanaume kama mabinti, na mnapojitosheleza machaguo yanaongezeka. Mwoni basi someni, kama ulishi vibaya kwa wanaowirekebishe. Wenye upeo mdogo ndo daima unakuwa mcheche. Kuolewa sio lazima, japo inaongeza heshima. Ina hadhi yake, watajali mkiwa kigogo wa mkulima. Na ole wenu msopenda kutafuta vyenu, mnatamani tu wenzenu, ndo maana huwa mnamego na wazee umri babu zenu. Nieleweni jikazeni, msipo komawa umezeni watawaletea vicheche ndani. Niamini binamu B, yeah.
Kama ni dem sikiliza,
excuse me.
Kama una swali uliza,
uliza me.
Hata kama sijamaliza,
yeah.
Sikiliza,
yeah.
Kama ni dem sikiliza,
excuse me.
Kama una swali uliza,
uliza me.
Hata kama sijamaliza,
yeah.
Sikiliza.
Kingine mnapenda sana vya kupewa, ndo maana wengi wenu mnaishia kuchezewa. Mnamegwa, mnahatwa na hata mkioleo,
yeah.
Ndoa inajaa visa na kuneo. Mfano ngwena rudi muda naotaka na ukinletea kibetu wa suwita lako wenu. Najua una kitu zaidi ya begi lako, ila singe thubutu endapo nyumba ni yako. Najua mwezi kwenda haja ndogo mmesimama, ila mnawezo wa kufanya kila siku nachofanya. Hata kwa rais mwanamke pia na haki, mradi tuwe na vigezo wanaume tunapata wako. Kama kusoma wote ruksa kusoma, bado biashara hata kufunga kushona. Wenzenu chache bungeni si mnaona, hata kuimba imbeni tu msione noma. Sita bize bista la race CJ, mtakwendesha Prado kama Lady JD.
Komando.
Amini wote tumezaliwa watupu na kupata kutokana na juhudi tu za mji. Hala.
Kama ni dem sikiliza,
excuse me.
Kama una swali uliza,
uliza me.
Hata kama sijamaliza,
yeah.
Sikiliza,
yeah.
Kama ni dem sikiliza,
excuse me.
Kama una swali uliza,
uliza me.
Hata kama sijamaliza,
yeah.
Sikiliza.
Travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all the points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
I'm
Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
The African Music Mix. Where the magic never ends. On the voice of America.
True life now get it to pass to heavens.
Yes, yes.
Simply because the true life now get it to pass. Get it to hell is what many traveling to eat. Beast, refrain, reformation. He trained son of living in man. God made him money kind. Money made him money. Money made him money man. Cash money you win. You bring a beast to beach. Bad money, bullshit. Money never purchase. That guys never love money. And yeah, as life goes on, the word whom to trust. Yeah, afraid can he be your enemy? The devil pretend to be a friend. Why you? Watch out, love or trust in her. If you lose the love, lose the good thing. Heart to heart, embrace her better. Me catch my mix music in melody. Rap, rap, inside of me. I kick in my pose for her. I space some spark star. Travel in the space, no boundary, nigga. My game makes people happy. To heal your soul, smile. Smile, yo, thanks myself. From bottom of my heart, show you better understand. Be proud. Be proud of who you are in the eyes of the world. Try love, then life goes on.
Many take it, my love.
Holy Spirit, speak to me, I talk to them, the meaning of love.
Many,
come on, everybody, be proud. Be proud of who you are. Doesn't matter who you are. Destination in heavy heavens. Home running to heaven. True life in all get you to pass. Exodus, let's join God together. Forever, time to be free. Freedom for all. We citizens of heavenly world. Let's change the subject. Who can catch the wind? White old nigga. The answer, my friends, won't need the wind. Things never be the same. Take that position. Your image of God, yeah. Bible said, for real. Read about it. Yeah, I'm the master of the truth. Come on, man. I'm nigga for love. Proud of whom I am. We lavish. Yes, we do. Proud of whom we are. Ina jifunia kuwa mimi ni nani. Na wewe jifunia kuwa wewe ni nani. Come on, man. I'm being proud. Proud of whom I am. Show you better understand. Be proud. Be proud. Be proud of who you are in the eyes of the world.
Many take it, my love.
Holy Spirit, speak to me. I talk to them the meaning of love.
Many take it, my love.
Holy Spirit, speak to me. I talk to them the meaning of love.
No tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Ross, we gotta hear some reality right here. Turn up my microphone. Shit.
Ross, I better turn my microphone on. Shit. It's time to hear some reality. 204, Abdul Karim. What up?
Nigeria, Jaga, Jaga. Everything's scatter, scatter. Oh man, they suffer. Bossa, gunshot in the air. Nigeria, jaga, jaga. Everything scatter.
poor man, they suffer, suffer. Bossa, bossa, gunshot in the air. I'm rock, I came to your house. He no take money, he no rape your wife. Went straight up to your bedside.
Bossa,
say fake now, you're down. Which I'm rubber, no one money. Which I'm rubber, no one journey. Now politico, I'm rubber, be that. Now waiting to kill Nigeria, oh. Nigeria, jaga, jaga. Everything scatter, scatter. Poor man, they suffer, suffer. Bossa, bossa, gunshot in the air. Nigeria, jaga, jaga. Everything scatter, scatter. Poor man, they suffer, suffer. Bossa, bossa, gunshot in the air. If you say I'm a bia, bia, they lock him for jail for Abuja. Kingsley Agbeh himself, they forget. Had they been down, now they feed all of them. Yeba, inside prison, prison. Everything scatter, scatter. Poor man, they suffer, suffer. Bossa, bossa, gunshot in the air. What you say? Nigeria, jaga, jaga. Everything scatter, scatter. Poor man, they suffer, suffer. Bossa, bossa, gunshot in the air. Nigeria, jaga, jaga. Everything scatter, scatter. Poor man, they suffer, suffer. Bossa, bossa, gunshot in the air.
Africa, please do love your land. Africa, is no more than land.
We did grow, we did grow, we did grow. Hey, there's still that world. We did grow. Now, once you go, Waja, Nepa, once it's irregular. 419 for Nigeria, Agege to Ikeja, na 100 Naira. West Pass it in a popular action film for Nigeria.
It is which I still do now.
We did live big life, my estate for Calabar. That Nalaberia Mafia for Nigeria. Everything's jaga, jaga. Jaga, jaga. Poor man, they suffer, suffer. Bossa, bossa, gunshot in the air. What you say? Nigeria, jaga, jaga. Everything scatter, scatter. Poor man, they suffer, suffer. Bossa, bossa, gunshot in the air. Nigeria, jaga, jaga. Everything scatter, scatter. Poor man, they suffer, suffer. Bossa, bossa, gunshot in the air. Nigeria, jaga, jaga. Everything scatter, scatter. Poor man, they suffer, suffer. Bossa, bossa, gunshot in the air. Nigeria, jaga, jaga. Everything scatter, scatter. Poor man, they suffer, suffer.
Is no more.
Gunshot in the air.
VOA.
Thank you.
VoiceOfAmerica.com. Voice of America's news are now at the tip of your fingers. Find everything at www.voaafrica.com. Your trusted source for news and information. We'll be right back.
The music continues on VOA's Africa Music Mix.
Bye.